kushukuru
Bwana.
E Bwana nashukuru sana kwa yote ulionijalia. Mimi kiumbe chako niliye mdogo mbele yako, nitaimba sifa zako milele na milele. Nashukuru
Bwana.
E Bwana nashukuru sana kwa yote ulionijalia. Mimi kiumbe chako niliye mdogo mbele yako, nitaimba sifa zako milele na milele. Niliye mdogo mbele yako, nitaimba sifa zako.